ZambianMusicBlog.co.
B.I. J-Mat. Come in over ya. T-Rex for Filimba.
Single Mining.
The Cross Gal Glow.
Eye. Ultimate Vibes Music.
Gawai maule jo, umwaku ya mkushana, na makero ya lafai kamu pepi. Musende tumubike mchipi,
tumubike mchipi. Tumubike mchipi, mchipi. Gawai mani wanwe chave, olomashina upwa landlord kave. If you're so getting shady, kukula nikolo niwe Zimbabwe. Shosengo bo nyunyu, nishine fibiongo mina nyumu. Gana wimu mbulendo baka fyo kupuluka. Living my life kwa tipulu. Ya wima kana ima kanawe. Ama wilo panko loko. Shapu nutatule kokola. Mula letea no toloto. Teleli televizo. Einstein no ine mainizo. Chalite mu kwa ngalina mumamina. Chinda chimutiala cha vivo.
Gawaima ulejo, umwaku ya mkushana. Na makero ya nafai kamu pepi. Musende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi. Tumubike mchipi. Mchipi.
Gawaima ulejo, bula penya bula pere na mashoko. Kukupanga panga kuba finger zoko. Tukuna ufwala kona soko. Waibada washa panse wa munonko. Nona nokuyo kuingila fechonsiomu. Uru shingwa kulu kile mamuinyomu. Naka safety ni P1 kuyukomo. Mameza nyumbu mwine mudi kijomo. Kuchipanga kwa bize town fako laka. Lefifini nalipompa na ena maka. Upabule kutwishka mwane joka.
Gawaima ulejo, umwaku ya mkushana. Na makero ya lafai kamu pepi. Usende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi. Tumubike mchipi.
Mchipi.
Gawaima ule ndu apa. Na makino ya lafwai kamu pepi apa. Njevela kona kapyuta kukesi apa. Nitibunzi abuleza apa. Skama nomo kumufunya mumu mchipi. Ama kelo kuwa keta nangu bepe. Ninona fighti kuleba fiyama sip sip. Ama kelo vale fwai kamu chip chip. Fia son chifula fula teka seka fe. Na likuwa tempia son kora kora fe. Biki ya pomano tujoine mukamba. Ama swagi tukulangu
kisamba. Gawaima ulejo,
umwaku ya mkushana. Na makero ya nafai kamu pepi. Usende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi. Tumubike mchipi.
Gawaima ulejo,
umwaku ya mkushana. Na makero ya nafai kamu pepi. Musende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi.
Mchipi.
Tumubike mchipi.
Mchipi.
Heyo Zenga Mile. The Grass Gal Glow. Dima Nasia. Super Zayonde. Mako. Chimara. Copa La Visa. Young Smooth na Slip Chain. Was it one?
Oh, yes, it is.
Yabaku.
He doesn't get more speedy than this, than this. Hey, yo, T-Wax. Move them up with them tricks and bits. Fire from Babylon, John.
Ultimate Vibes Music.
Come on, let's go down.